Awi yisi jese biragoye kubona uwo wakwizera buri wese sigaye akurura yishira kumenya ukubwiza ukuri cyangwa uvuga ibinyoma n'ikibazo cy'ingutu merutse gura n'umukobwa w'inshuti yanjye magara anyangisha uwo ndikundira aramuvugavuga aramumanuka koko avuga ukuntu ari mubi atanguye nyamara iyo umukunzi wanjye aje mbona mureba bidasanzwe nkabona ibineza neza bimuzuye mu maso nibaza gushuke gutandukane n'ukunda uburyo urimenye baramushaka witonde baramushaka ukomeze baramushaka ubiyame baramushaka gushuke abakobwa b'iki gihe nibaza gushuke gutandukane n'ukunda uburyo urimenye baramushaka witonde baramushaka ukomeze baramushaka ubiyame baramushaka gushuke nako batagira bakwereka ibibi bye ngo ntimuberanye ngo ahora beranye ukagira ngo nimuwe maba bagufitiye zaheza ukajya ko ari nka za zindi zabiye bahora bahimba himba bahora bashakashaka icyadutandukanya bakavuga n'ibitajyanye wagenda nabi ndetse anasa nabi ngo nikimenye imenye niyo yabaye nagebe ibi ni ibiki koko abagenze ne koko nyamara iyo umukunzi wanjye aje mbona bamureba bidasanzwe nkabona ibineza neza bibuzuye mu maso abakobwa b'iki gihe nibaza gushuke gutandukane n'ukunda uburyo urimenye baramushaka witonde baramushaka ukomeze baramushaka ubiyame baramushaka gushuke abakobwa b'iki gihe gushuke gutandukane n'ukunda uburyo urimenye baramushaka witonde baramushaka ukomeze baramushaka ubiyame baramushaka gushuke
Kina Music
Afeya
sing
wagenda nabi ndetse anasa nabi ngo nikimenye imenye niyo yabaye nagebe ibi ni ibiki koko abagenze ne koko nyamara iyo umukunzi wanjye aje mbona bamureba bidasanzwe nkabona ibineza neza bibuzuye
yego bit.com
abakobwa b'iki gihe nibaza gushuke gutandukanye